ngithola kancha yego bubba chona bokas bonono wozane nezongthola phakathi ngingaqalaza ngingangabazi izinto simnandi ubukhaze khaze bonongalahle uzobona umatrasi mandela notes ikhola amapokoto ngapopa no ngapopa no mkhaza jive akekho kroko